kila kitu minapata. Ne wansi nira munju kutula pata. Design o mutindo kwa vashon kata. Jomana kila siku tunakula bata. Redambata, leo nimekupata. Una meremeta, usane mpeta. Raha minapata, hadi minadata. Najipa moyo kuna siku nita kukamata. Lula luna kule narini zenga. Ndina uwe mkwano kwanza kusimge. Lula kule kule napata kulumye. We na uwe noli baba we.
Tukuba pate.
Oh, it's your birthday.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.
Tewa likuzikiza.
Tukuba, 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 tukuba.
Eno pate makeke. Soundi makeke. Bulichimu makeke. Walo sije na machete. Zena makeke. Makeke. Makeke walo sirushe mateke.
Alright. Notification. Dini na yoka invitation. No fogia zema full attraction.
Can we attend? Gaba izimu institution.
Ewa fenu bulijo celebration. Leo tunakesha ata ikinyesha. Ujuzi uwezo tukionyesha. Pusha washa nipashe nipunguze pressure. Tunyumiro wa kubangalo. Step by step basi na mumpalo.
It's your time. Come in and show what you got. Check what your mama goes.
Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba, 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 tukuba pate.
Onisha bafte.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.
Tewali kuzikiza.
Tukuba.
Chimu makeke walo sije na machete. Fena makeke. Makeke. Makeke walo sirushe mateke.
Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba pate. Tukuba. Tukuba pate.
Onisha bafte.
Tukuba pate.
Kumikolo ne kumbaga.
Tukuba pate.